mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elubili eyetu pesami maboko na nzela ya masini na mwanamboka Lionel Gaima na Santos. Poku ilamu pobu yebulamu na bansu na nina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Uto Studio 17 awa na Washington DC lola kala Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kolobela. Salomon Kalonda moyi opposition pe mo pesituli ya Moïse Katumbi ya bimisami pona mo ntango na boloko bonene se par kamakala pona kopesa ma lisungi pona bokolongono bwa nzoto bwa yezali malamote. Na ituka ya Nord Kivu ba suda bas batuba satu ba bomis ba momami lelu na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 ba funda miku bwaka na mubambiro na bitumba biye bizongili makasi kati na batumbuki baye na ba wazalindu pima mpinga maikolo Kongo Demokratiki na territoire ya Masisi.
Oh tozo ina ezaba bomb oh ekwei na mubambiro ebumi batumisa tu pande tozo kondane fermement ba bomb ya M23 ekwa kina mboka mubambiro ebumi batuana ebrema ba crime nyoso ana sengeli ele kaka ndengo ana te.
Bakonzi ba ituka ba Sud Kivu ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye bazali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi. Bilenge bango ba bengami ba jekamine pe bazali kopesa somo na engumba gemene. Moko na bana ba ikolo Kongo Demokratiki oyo asala kaba film pe ya komaka yango elenge mwasi na kombo ya Felicia Peur mpasi akoti na mabongisi manene ikila kaba film na molongo mabenga maka Hollywood maibazalaka awa na États-Unis ya Amerika. Felicia Peur mpasi nde tokuyamba na linaka na biso lokole ya lelo na ba studio na biso ya lolaka la Amerika VOA Lingala. Ma kambo mae manso toko kende na bulai nango na mwantango kasi yango topesa bino sango na bokuse. Toko banda sango na biso awa na États-Unis epai bakonzi ba engumba ya Baltimore bazali komilingile lelo kobimisa na mai nzoto ya bato motoba baye ba kanisami ete ba kufi na bokwisami ya gbagbato pont Francis Scott ki eye masua matuta ki lobiloleki na eta ya Maryland. Bato bango motoba bazalaki kobamba mabulu na nzela enene likolo ya gbagba tango likama lisa la makipe bazali komona na tekino sika bolukiluki na eliki ya kokuta bango na bomoi bo telemisa maki lubi na mpokwa sima na ngonga ya zumi na motoba ya botindi bato kati na mai ya malili makasi ya pasteko. Na Congo Brazzaville mokeli mibeko moko ya ekolo eme Idever Mwangi mo kambi ya Lingomba Club Perspective et Réalité CPR ou yuazalaka pene na baye bazali na bokonzi akangami pona a susula kimbu la matari na misala miabo kengi na masolo maye mabimisa maki na ba rezo sosyo ilubi bayi nzinga nzinga na ye na maluba maye mabimisa mi eme Idever Mwangi a zali kupamela bo pengusi misolo mia leta mpe lulenge mini ministre yante pe ya mambi ya bokengi ya zali kukoka kusukisa yango te boko na baye bazali kulandela bokangami bwango alobi na AFP ete moyi politiki akangami te kasi ya simbami na ndako ya misala ya bokengi CID to pe DGST ya kala uta mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza e ya misato ba bakisi ete bolikuluki bosalamaki na ndako na ye pe akomemama na na liboso ya bazuzi mposo moye moko na baye assemblée nationale ya Congo Brazzaville lubi eti ndako ya bokele mibeko ezali kotala ndenge nini kulongola bobateli boye topi ba immunité na ye pona asambisama bayimbula matari nanu bapesi makanisi mabangoti kinosika. Na ekolo Congo démocratique moyi opposition pe pesitoli ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda a bimisami pona mo ntango na boloko bonene seper kamakala musambeli wa Salomon Kalunda maître Laurent Unyemba alobi eti ezali po nzoto ya moyi opposition ezali bokolongo no malamute auditora ya Mampinga etindaki minganga zumi na yubwa mingi mingi bayi clinique ya université ya Kinshasa pe ya l'hôpital Mama Yemo ya Kala Baye, ba tatuli iti bokolongono bwa Salomon Kalunda bo singi iti minganga bapese ili selisili ya makasi Salomon Kalunda akangama kio mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu ya 2023 na libanda ya mpepo ya njili pe ya sambisa maki na kufundama po na koyokana na banguna ba ekolo kasi alonga kima po na mima bakelimi beku na mbumuleki pe ebonga na ye ya Assemblée Nationale ni bamaki na baninga gan bayi koleka bato basato bakufi pe mingi basusu bazuki na ba bomba M23 efundami ko bwaka nzinga nzinga na Sake na ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique na Bitumba na Mampinga na ma RDC epi na babundi ba wazalendo e Bitumba bizungeli makasi sima na bopesami botelemisami mwa moke Misalami ya sembu mia ekolo France mizali kukuba kolandela Agata Abirimana mwasi ya nkondo mokonzi ya Rwanda Juvenil Abirimana ya kala uyu abomamaki na 1994 yambo na genocide bolandeli bwango bozali po na mosala mulungani ya mokambi ya kala ya Rwanda fundami kusala na bobo mami na ekolo eyi magistrat moko uyu utaki France na sanza eye alubi asalaki mibembo na Rwanda pe alaki ete misalami ya sembo ya France mibo sanite mai masalaki na mboka yango ekolo Rwanda ezali komilingili kukanisa mibu tuku misatu ya genocide na mboka eye Banganga mayele ba uyenu ba ye ba lobi ete maye mazali kuleka na Gaza ba mazali genocide tobo bumi bonene ba pesi sango ete batubayike bazali kotinde la bango maloba ya kukebisa bango sango yango epesami na mukanda rapporteur spécial ya uyenu na etando ya Gaza ya Palestine a oui kunzama Francesca Albanese abimisi Israel e pekisaki ye kukota na mabile mayango si manaye kuloba eti bakonzi ba Israel bazali kuwangana lulenge ya boini ya bayuda na bitumba amase salaki omokolo mwa sambo ya sanza ya zomi muliki ebi kulu ebele bizali kupesa ye maboko Ozali kolanda sango ya mukilia lelo utu Washington DC na vio walingala na elobili eye edi sango. Na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique bato basato ba bomami lelo na bopasuki bwa ba bomba ba M23 ba fundami kubwaka na mboka mubambiro na bitumba biye bizungili kati na bango na ba wazalindu na territoire ya Masisi bolai bwa sango bwango na fiston isemwami
Batombo ki ba 23 bafundami lisusu lelo kubwaka ba bomb mingi na Sake na bisika bibingami mubambiro ntango bazalaki kondongwana na ba wazalendo ba imboka ba ye bazali kosunga mapinga ma ekolo Congo Démocratique na bitumba bina Bondongo ni bona bosali maki na ntongo ya mukulumo misatu malelo nzinga nzinga na mboka Sake au territoire Masisi. Mokambi ya société civile la John Banyene oyo apesa biso sangwena apameli likambolie lesali ko bakisa mpasi ya bayimbo kampe asingi na mbula matari ekolo ko sala manso na tina ko suki sa bitumba bina toka John Banyene.
Ko bandela 3h du matin à l'élonde ba frottement e banda ki lisusu na les environs ya Sake entre Bazalendo na M23 na 3 axes wana donc Sake Minova ba frottement e banda ki na mboka Kamve za na 3 km na mboka Sake eza M23 eza Bazalendo ba kinyoso bazaka na position na bango na ba axes mosusu wana Masisi Sake Masisi na mboka Lutobogo ba 2 km na mboka Sake place nyoso wana donc M23 tikala ki na ba position na e autozo ina eza ba bombe o ekwei na mubambiro ebumi batumi satu pande tozo condamné fermement ba bombe ya M23 ekwei ki na mboka mubambiro ebumi batwana e vraiment ba crime nyoso wana tengeli ele kaka ndengo wana tepo tomoni ke communauté internationale na ba crime de guerre ezo salema ezo salata elo ko mon côté pour la nini gouvernement ezo sala kaka ba défensif au lieu e sala ba offensif bande ko na biso basi ba lembi na kati ya ba camp de déplacés gouvernement e sala tupo bitumboyo esila ba compatriotes na biso bazonga pa na bango
Celeste Misingi mon manyoli mamambi mam politiki na bon somi au nengumba Goma abengi ba konti ba mapinga kolanda batumbiki ba 23 bisika binso bazali ko bata mampe ko benga na bango libela na komona lolenge mapinga mainkolo mazali na lisungi ya ba wazalendo mpe liboki le mapinga masadeka mai makoma ki na ituka Nord Kivu na sande ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kaka ko sili sabatumbiki bana ba 23 tozoki mpe makanisi ma Celeste Misingi toyo kaye
coup de chapeau une fois de plus na bandeko bazalendo ba FARDC na ba oyo bauti bamboka bisika na bisika pona koya kosunga République démocratique du Congo kozongisa kimia na mabele naza kosenga kaka na mokonzi ya mboka ete makasi na ye na nzela ya diplomatie makasi na ye na nzela ya politique nde ekozongisa totalement kimia na mboka oyo ya République démocratique du Congo parce que finalement na niveau ya front tozo constater statu quo en principe il fallait toze la kaka défensivité il fallait tokende en attaque to récupérer ba territoire oyo monguna asili kozwa kasi statu quo ana ezotinda ngai na pesa point de vue nanga na kanisi ete esengeli mokonzi ya mboka multiplier ba effort sur le plan diplomatique et politique pona kozongisa kimia na territoire na biso na ya République démocratique du Congo pona kopesa kimia na bandeko oyo baza konyokwa manakati ya ba centre de déplacé
société civile ya tout Nord Kivu ezali kososola te tina nini batomboki ba 23 bazali kokoba na bitumba atako mapinga mingi maye mazali na bibundeli mazali kokokate kosukisa bitumba bie be batomboki ba 23 bitumba bie bizali kosala ete bato mingi babu mama mpe basusu bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela na ngumba Goma mpe bisika bisusu wita ngumba Goma Fiston ise mami pono laka l'Amerika.
Matunde mingi Fiston ise mami. Bakonzi ba ituka ya sudu bangi ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye ba zali kosalaka mubulu pe kuzwaka basi na makasi na ituka eye. Bilenge bango ba bengami jekamin pe bazali kutia somo na enguma mokonzi ya sud kivu. Tula, sudu bangi tulanda bongo sango yango na Franka Biliwe utogemena.
Ezali bongo bilenge mibali baye balimpesa kombo Jekamin baye bazali kozangisa bayimboka omikolomi ye kimia ogemena engumba mokonzi ya ituka ya Sulubangi. Komanda ya bapolusu major Bawelenga nde azwi mukumba ya kukanga mpe kusukisa ekila ebe ena. Komanda Bawe Lenga alimboli matomba ya musala emopesa meli na vewa Lingala.
Ezara mte paske tout ça pour continuer malgré tout ça il va moyen mais tout continuer kaka parce que ça mon salaire est toponi pour qu'on tient kimia kat na bato tout continuer kaka kukanga bah on va dire que tout le kukanga kaka tout le monde dans tout ça nous tout gâté donc t'as la bas difficulté tout ça dans moi et moi là mais bah ça pour kanga ma semaine passée tout ça là qui dans la nouvelle cité tout kanga qui et même mais bah ça pour vous policier. Je vous dis, parce que vous avez poussé une arme, oh police a zako sala e bukani tout ça ainsi de suite mais non te ba buki yango je pense que to kanaki bazana na bazana parke et c'est matin aussi to kangi on sus bazaki ni bele mais parce que police a dans moyen te to zuka ka 4 personnes am sus ba kimi tout ça ainsi de suite et to kangi na bangi to saisir ba la pipe au bazar comme l'angou tout ça de suite.
Major Bawelinga asenki na bafandi ya Engumba Kemena ko bimisa na polele bato banson bazali ko tie mobulu o Engumba tolanda lisusu Captain Bawelinga.
La pensée que soko mo na comme na niveau ngwa été a raté les éducations des parents et chaque parent na pensée que surtout soko si enfants ce sont ils au bazar na mbula na se ya zomi na mwambi. Tu sont tribunal pour enfants ezali. Vous constatez, au Kangiye, au Kenaïe, au présenté pour le juge d'enfant, semble ça y est, dans un niveau de la commune, pour l'anglais, ils étaient ratés déjà l'éducation à leurs parents. Alors, ce qu'on a un souci à moi, là, le cas était, à quoi on a essayé de se faire rééduquer pour être à son normal. Ils ont un avantage, là, parce qu'il y a un amour, là, tout le monde a été, mais au monde, là, il y a mais ça ne sert à rien. Il y a un mais moi, il y a un cas, il y a un
Boko na bilenge bamipesi na komela diamba minomie mizali koba languisa pe masanga mpona yango bafandi ya Engumba Kemena basengi mpe ete ba farmasi biye bizali kote kamino mina mikangama toyoka bafandi ya Kemena.
Topi kusala beloko kuzuza libanda ya mukano ya mbula. Letali service na ya control ili kana utala. Soki ba kisi zoteka masolo baka ngama. Na batu wana baki kipere ba kisi wana. Mafuta kezani sabango isikani mako yuko zuambango kwa na kusumbaka. Ite soki izumona nesuzite ekwepeko dimine tu ya kriminalitu bamba sosala.
Utu Kemena, Frank Biliwe, Ponalolaka, Lwa Amerika.
Matundu mingi Franka Biliwe. Sika ekomi tangu yelinaka na biso lokole. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lokole ya lelo tuzali na isengwa koyamba mwana mboka ya ekolu Kongo Demokratik
Felicia Pearl Watondwa Mpasi
azali moko na bayi basalaka bililingi ba film kasi ya juli bakwa kukota na otubenga ka Hollywood wezali nda kwa munene ya ba film awa na États-Unis azali lenge tosula na imu wa muke mbote mwana mboka.
Mbote sango nini
malamu penza tuzane isengwa koyamba yo. Banano kwa hivisa kumbunu nani?
Felicia Pearl Watondwa Mpasi.
Tu yambiyo awa. Tu yuki ya likambo moko ite siko yukoti na Hollywood. Siko yu hivisa viso ubandyo salaba film koti kuna ndenge nini?
Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies.
Nazai na bulingo ya cinema, ibanda banda bomoana, na banda ikotala ba film, na banda ikotala ba television, ba serie na television. Alapre na yekole yango na klasi, tano na yekole yango na klasi, na kena university na salipe yango, na yekole kaka ba film wana, sima nango na zumu sala na Leroy Lyon, oye sala kaba tour ya Etats-Unis na Canada. Sima wana nde na koti na Broadway kosala kaka Leroy Lyon après ça nde na keko kosala concours ya kokota na film
The Color Purple. And then from there I was able to join an audition for The Color Purple.
Donc tout le basico ozali actrice to comédienne in kati ya Hollywood.
I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood.
Naza nyoso naza actrice, naza pe écrivaine, naza pe comédienne na Hollywood.
Et komaki ndenge nini semble que to yoki okutana kina mpandi sango ayibana iyo apesio maboko tout ça Oprah ou quoi yebse biso mukuna.
Oprah was a producer on The Color Purple. So when I was auditioning, she
Oprah azalaki producteur na film The Color Purple. Yim to angaja kinga na musala tangu na sala ki concours pa na yinde ya ndima kinga na kota na film. Ne na joye na film wana tangu na zako ye kola pitangu tangu sala cinema azalaki koya kotala ngai na set kotala nga pana ke bazo film ngai pe azako encourage ngai aza mutumo ko mala
mutumo watch our work and give us feedback and advice but and she's one of the nicest people you'll ever meet.
Ozolobela King Lion is a piece of theater is a tozolobela movie to pe film busala ki
the musical on stage. I did the Lion King musical on stage
na sala ki le roi lion. Is a musical, donc théâtre musical. Na sala kango na katia théâtre na stage. Ezali na film te me na katia théâtre.
Voilà. Oso sali nini, à part spectacle wana, za comédie musicale, na à part yango, oso sali nini, obeti na ba na film nini to nini.
I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple.
Na sala ki spectacle, donc to benga ngo awa théâtre, na sala ki spectacle, tango na sala ki mwana classe, banda na CEO na ngai, ti na école secondaire, na sala ki théâtre, na université pe na sala ki théâtre, me ilu kwa munene penda na sali nde yango yo, na sala ki de le roi lion, na basa de spectacle ya Broadway ya munene ya New York. Et après ça, on a sali film The Color Purple.
Au bio kumaka, yo po kumaka ba, oza kumaka ba script na banini ni no so komi et komi na niveau ni script ba sibabi misango lokola film to oza na niveau ni.
I write for TV. I wrote for a show.
Na za kokoma na koma ki show, na koma ki série ya télévision o ba benga ka Grease. Les femmes en rose, Grease, ndi na koma ki yango. Na komaka pe ba film na nga moko ba histoire na nga moko na kuteka ngo ba kosala film na ba producteur après
wana nga moko na kuwe pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in.
Obio sana emission ha du show you have a show
ndé na kosala ndé na kuteka ba makamu na nga na zo koma po basala ngo emission po basala ngo show basala ngo emission na television
eza emission ya nini.
I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America.
Nazo koma show mi bale. Yaliboso ba ndenge nini experience nanga na theatre na spectacle de Le Roi Lion. Yami bale nazo koma histoire ya famille nangai ndenge nini kozala Congolais. Awa na kati États-Unis.
C'est comme exact to benga ka auto autobiography autobiography. Will be that.
Yes. Yes.
So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que e beta mal ko la beaucoup as a book autope gozala film ba osala toni.
It'll be like a reality TV show. But written by me, so almost a fake reality TV show about my family.
Ikozala lokola basiri basala kaya ba television.
Télé-réalité
quoi, mais l'histoire vraie, mais ikozala ya famille na biso.
Moi, mon kepoto silisa, expérience ni nous anango, yuza, tutunanano, ubutama awa, tuta Congo, le Kolozoba, histoire na yo, uta awa, ubutama awa, to, yemsebison, ou italio.
Are you born here or you came from Congo?
I was born in Silver Spring, Maryland, in the United States. But my family is from Banzangungu in Democratic Republic.
Nabotama awa na Amerika na Silver Spring, Maryland, province of Maryland. Mi famille nanga ekuta na Banzangungu na République Démocratique du Congo.
Experience na yo ezanini. Ayo uti na ba boti, ba parano baza ya Congo Démocratique na Banzangungu, okoma TV siko komi na ba Hollywood na ba ba yambio bandimio to ezala obstacle te uko komuniko ko kende musika to nini.
Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard and I think I'm going trying to represent people that come from places like where, like my family being from Banza-Ngungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard to be the best that we can be and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us.
Oh oui, oui, j'ai dit que bako accepter ngai, faut ba accepter, faut ba accepter, faut ba ndima ngai na milieu oyo ya ba acteur ya États-Unis, parce que na sala ka na travaille ka mingi, na sala ka musala makasi, ba parana nga ba lobana nga, il faut to travailler mingi, faut to sala musala comme il faut. Nde yango na bako accepter ngai, il faut donc na représenter bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, faut na représenter awa, ba ye ba biso pe.
Il y a ce qui est pas que tu es bien au tout bout temps aux Américains, mais aux A quand même Congolais. Ah, est-ce que bandimi aux Okota facilement? Can you integrate yourself easily everywhere? And how does it work?
Yeah, there's the difficulty, I think, is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough. I did not feel American enough. I did not feel black enough. And then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American. And I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful.
Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop Congolese, j'étais pas vraiment Congolese, j'étais pas vraiment Américaine, j'étais pas vraiment un noir américain. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin.
Nous sentons que vous avez inspiré dans ma Kamboleka, dans le Congo. Vous sentez que vous avez inspiré dans le Congo. Est-ce que vous avez une idée que vous avez une idée ou quelque chose pour le Congo, même chose là?
I went 3 years ago to Congo, and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back, and I want to help, and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there is so much richness there, and I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special and they're bright and they're talented and they're smart. So we should be empowering those people so they can, you know, live their best dreams and give back to their people.
Nazaliawa na lingi Congo na lingo nazali ko represente Congo na lingi batubaye ba awa ke Congo ezali ke zamboka ba za pays riche toza na biloko kuna baye ba ke ke zamboka kitoko
na lingi kuna na 2000
na kende kuna na il y a 3 ans na 2021 na kende kuna na moni keza ya nous devons il faut aider batu bazakuna tutalingi batu awa baye ba ke Congo zamboka kitoko Congo zamboka kitoko ngana sepela ke kuna
mapatande za suka mais bon to yibi awa question mon tuna na tolo ki mikulu miliki ba anele ki kokota musala zo sala pa fo exposa batu mingi tumona ki mitu ba mouvement salama ki basi bazaka objet ata ba komi ba star mais po ba koma bisika ba komana il faut le kana babilo komoko ya mala mote donc yo zawana est ce que comme la yo tope ozo kanisa nini pona makambo ya ndenge wana.
It hasn't happened to me, and I hopefully will stay protected by God and my ancestors, and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them.
Nano yelingaite na ibike naza protege na nzambe na ba ancetre na ngai na dosa espoir ke koyelangaite mena ibike me bato makambone yela bango mena sambela kapona bango pe na kan j'espère que bana me bale pe na musala wana ba yekola ko respecte basi ba pesaka basi respect ba tika ba biloko wana
mama yuzo interprete uza mama na Felicia.
Yes na oui na za mama nae.
Okay, komo no nani
komo na Teresa Talamako
yo idaka inde yin
ah ba pasiko ba lo sambo na sambela ka mingi pona yi na ko pesa ba conseil na ba mwana na yi te vo awa soki mwana ba ni ba activite ko mema ka ye partout ko tamsa ka ye partout na ko futa biloko nyuso wana menzamba sali sa kende akomi na nivo wa komi me siko ni na sambela ka pona bango nyuso ka bana nga na beta ka lo sambo pa kolo abate na bango
wala tu
Ezalaki Felicia Pearl Mpasi wazali mwana ekolo Congo Democratique akelaka ba film akomaka yango mpe akotisika na Hollywood kopesa biyano na studio na biso awa na Washington DC de Walingala. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete Salomon Kalunda moi opposition mpe mopesi toli ya Moïse Katumbi abimisami mpona mwa ntango na boloko bonene ya CPRK Makala mpona kopesama lisalisi ya minganga. Topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Lionel Gaima na Santos bai basongi biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika na site internet na biso voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na so ngai kumbona ngai edi isango.